Bagamensozi tezisi sinkana na yenze ne wori genda wa walaye ndi kusanga awana ndoni swaga king alongside yeah I make you gay yeah second level
black jazz
mbiluza mwento ne nkoma mubalungi yegwata sangika oli mulungi buli kimolina omutonzi yakubumba namala balirwanja ulokolole wazalibwa omwezi n'enjuba lwe byasisinkana n'ekyama ky'abalungi kolole watondebwa mukama yakikwasa wakibakuumira oligira setangala muziki zaalabisa batalaba nuno isekeno ne bakasiru batulanze kinnuma olumala te n'obula
ogire kalodde kasanako kumakya bwe mbantunudde kinnuma bobozi ebirowoozo n'omutima byono bitudeaibeyebogire kalodde kasana gakumakya bwe mantunudde
kinnuma
bubuzikidde ebirowoozo n'omutima byono
bitudde
wagenda wetatukobalala mbuulira wagenda Kampala obooli mbalala obooli baluwandikeera yabakubola mpepeta nonya mama jobe yambasobola kuteberera byonkola tebyamala bala butaneera ne tubiddemu nga twerera omutima gwe njazimba mu mapeera njazimba mu mapeera baka memories cross bomugga bwensulo omayono byebigya lwakyo netalya piro batomba mu biroto kusaba mukwano ntebe na pirato
bambiogirekalodde kasanako kumakya bwe mbantunudde kinnuma bobozi kidde ebirowoozo n'omutima byono bitudeaibeyebogirekalodde kasanaka kumakya bwe mbantunudde
mama nga binnuma birowooza kumutima ne gunnuma n'ebiroto sikyafuna nagala tubiddemu nateera nateera nga lwediyo tubikole mama tukikole neera
kulabakeyo mukuzita mama kyampisa bubi nalumwa nnyo bebegya omawo ndaleko kubanga nange nimpisa bubi
ogire kalodde kasanako kumakya bwe mbantunudde kinnuma bobozi kidde ebirowoozo n'omutima byono bitudde maibeyebogire kalodde kasanako kumakya bwe mbantunudde